Dan lagi
Lestari
Swipsy Production.
Difuna wache kondi oti ya zindi pemberera. Kakalenta wia mavuto azindi chengetera. Zindi pata chikondi chopanda malira. Chikondi chopanda malira.
Wandi malinino ulata kala kutali ndize ziwali ndine kaso bangi sanzeru zanga kudi zikwime moyo lingati munda nditandiza chindime kaso lemekeza kolo langa tikala kwilana zita kukululuka sanga asakale ndubale wa ukulu ndazizanga ndeyaziga mulungu musasa zomwe wa mapanga kazi wa mwambo watu ambitious odzi wa haso sabeza zoso wa by chance kazi wa strong ase wote ndolimba ntima samatawe azima nane zindu zingatina yemwe wandilo wa muntima wandilo waso ntumba pankazi ngatu you glide singapezeke nyumba kubelekela nana nkudzalela chimbumba naneso ndimafuna kazi wa
ndifuna wachikondi oti ya zindi pemberera. Kakalenta wia mavuto azindi chengetera. Zindi pata chikondi chopanda malira. Chikondi chopanda malira. Yeah, yeah.
Malira, malira, malira. Malira, malira, malira.
Chopanda malira. Chikondi cha original. Topa ndicha China akale waine ndeka sakonde sowina owa pamulengi osati mirungu ina wangu row one zero oh deka osati one day oh vata osati ongaza wangu row zandi samalire oh panda malire zandi zindi pemberera. Kakalenta wia mavuto azindi chengetera. Zindi pata chikondi chopanda malira. Chikondi chopanda malira. Yeah, yeah.
Malira, malira, malira. Malira, malira, malira.
Chopanda malira. Kakalenta wia mavuto azindi chengetera. Zindi pata chikondi chopanda malira. Chikondi chopanda malira.
Con un solo artículo.